More music at zatunes.co.za.
Ladies and gentlemen, ngithingi nibulise ngithi hi, sangonani hi. Igama lami ngingu Dr. Malinga, what a journey. Sihlangene namhlanje njenge men's conference. So, ngizwe bathi nabo mama bathi hawa, siyajoyina this year. Ngoba sinenkinga ekhona. Kunendoda esihluphayo njengamadoda nabafazi. Igama lakhe ile gama lama sweets. Igama lakhe uJub Jub. Hi man.
Kunendoda esihluphayo. Masithishele intombi sisaba yena. Jolie Wayne.
Yes, come on, don't you do. Now, yeah.
More music at zatunes.co.za.